Io ci auguran. Io ci auguran.
Fight for the power and for the people's
io
power.
Io ci auguran.
Si buca y mirirá.
Io ci auguran.
O bunde wa chinika pobe.
Oni savior y hero y son.
Akalimi que sawa kalamika katpongera mufa. Tubulule tugenda kubira musayi tuwanirire ffe abatalina byakulwanyisa emitima gy'abangi gitandise okunafuwa kano ke kaseera bambi totuvaamu abaana baffe basigadde okulwana Ensefu sematongo Emika jyo musaidu abataina musango jimulukuta Ejitangala chensi ya fecha kwao Kuwa manjigaba musibira mukwa Emi mwaja feba jisibate tuogera Emundu mikono jabwe Wabula omuliro mu mitima gyaffe Emimwa gyaffe bagisiba tetwogera Tetukyalaba maaso bagatuula Tetutambula amagulu bagalemaza Enjegerezo uchayimbulako Abamu bali mu lusuku basuka mulago Teri kulu wansi mutaka Teri anonya bulamu muntana Wangale taka liensi yange Fukirirwa nkuba simusayi kw'abaana bo Wangale kwanga lyange Wangale ensi yange Wangale abantu bange Wangale Uganda Wangale Victor Kamenyo Wangala Aisaba Sajja Wangala Chagula Nyimbo BYG Center
Jino Tutase Fama Namaku Victor Kamenyo Oni Sajja